kuyita ko siraba laba bwensanyi sokulaba bagambo yogwomanye nfumita era gobomanye ensanyuka kuba ekide wempapala kuba ekide owamanyi nze gwennina yansobola nze gwennina ono mwana namusakata kiwoko nazimatira omutima gusula uwomuyaye tomusobola namusakata kiwoko nazimatira omutima gusula uwomuyaye tomusobola omutima wagutagula wenali nkulaba era bingi byotagwanira nabyo mbimanyi omutima wagutagula wenali nkulaba era bingi byotagwanira nabyo mbimanyi kintu kikye wankola z'omukulu nsoye ensobi nkaaba wammega n'olumaye yadda wanze bali siraba kwatako owulira ebiruma ninze ansanguma omutima my baby girl katabata njagala bebamanyike nfuna njagala abalumi b'omutima bebamanyike nfuna njagala omutima wagutagula wenali nkulaba era bingi byotagwanira nabyo mbimanyi omutima wagutagula wenali nkulaba era bingi byotagwanira nabyo mbimanyi wampitako siraba laba bwensanyusa okulaba bagambo yogwomanye nfumita era gobomanye ensanyuka kuba ekide wempapala kuba ekide owamanyi nze gwennina yansobola nze gwennina ono mwana namusakata kiwoko nazimatira omutima gusula uwomuyaye tomusobola namusakata kiwoko nazimatira omutima gusula uwomuyaye tomusobola omutima wagutagula wenali nkulaba era bingi byotagwanira nabyo mbimanyi omutima wagutagula wenali nkulaba era bingi byotagwanira nabyo mbimanyi